Lukka sura sappo e didi, aya cappande jawi e nayi, yaaki cappande jawi e joweego. Anduki carel. Yesu wi hawrituɓe, to on ngi'i duule ummayaake daga hirna, ɗon e ɗon on mbi'ay, ndiyam toɓay, seyɗam toɓa bo. To hendu fombina ummoyaake, on mbi'ay, ɗum waɗay nguleenga, sey ɗum waɗa bo. Onon munafuki en, on mbaawi raaruki ko woni e ley, e ko woni e dow, andon ko waɗata. Amma gam ɗume on mbaawata faamuki ko waɗata e carel ngel? Bandiraaɓe am, nder aayaaje ɗe, en naniino annabi Iisaa alayhissalam haɓirani yimɓe jaaman muuɗum gam siya jaɓuki goonga Allah. Gam ɓe nganyi hoolaaki ko waɗuki imaanu e annabi Iisaa alayhissalam, o lilaaɗo Allah jawmiraawo gam hisnuki ɓii aadama daga hakke. Bo non no nanɗen nder aayaaje ɗen, yimɓe jaamanu annabi Iisaa e ngoodi ilmu faamuki alaamaaji ndungu e sheyɗu. Amma gam naafikaaku, ɓe nganyi jaɓuki goonga Allah ka annabi Iisaa alayhissalam wi'ata ɓe. Yimɓe jaamanu annabi Iisaa alayhissalam e ngoodi andal ko e ɓe anndi ko defte Allah mbi'i dow annabi Iisaa alayhissalam, waato annabaaku ɗum annaba en Allah ngaɗi dow garol annabi Iisaa alayhissalam. Amma fuu e non, annabi Iisaa alayhissalam nde wari e mo caka maɓɓe, e mo wondi e maɓɓe jemma e nyalawma, e mo huwa kuuɗe kayɗiniiɗe, e mo yamɗitina ɓe njamɗa, e mo ummina mayɓe daga mayde, e mo wumtina wumɓe e kuuɗe kayɗiniiɗe feere feere kollayɗe alaama kanko woni kisnoo ɓii aadama daga hakke mo Allah liloyi. Amma fuu e non, yimɓe jaamanu annabi Iisaa nganyi hoolaaki mo ko ngaɗa iimaanu e maako dow kanko on woni mo annabo en Allah ngaɗi annabaaku garol maako. Kanko on woni kisnoo mo Allah joomiraawo liloyi gam hisnuki ɓii aadama fuu daga hakke. Gam non annabi Iisaa alayhissalam wi'iɓe, to on ngi'i duule ummayaake daga hirna, ɗon e ɗon on mbi'ay, ndiyam toɓay, seyɗam toɓa bo. To hendu fombina ummoyaake, on mbi'ay, ɗum waɗay nguleenga, sey ɗum waɗa bo. Onon munaafuki en, on mbaawi raaruki ko woni e ley, e ko woni e dow, andon ko waɗata. Amma gam ɗume on mbaawata faamuki ko waɗata e carel ngel? Kayto e jaamanu meɗen hannde, woɓɓe e ɗon deydey bo yimɓe jaamanu annabi Iisaa alayhissalam, gañooɓe goonga Allah. Koonde e ɓe ngoodi ilmu ko andal, e ɓe bo ngoodi faamu dow fii feere feere. Amma ɓe nganyi ɓe faama goonga Allah, naa fuu jaɓi Allah e goonga muuɗum. Gam non annabi Iisaa alayhissalam wi'iɓe, onon munaafuki en, on mbaawi raaruki ko woni e ley, e ko woni e dow, andon ko waɗata. Amma gam ɗume on mbaawata faamuki ko waɗata e carel ngel? Bandiraawo am an hettidittooɗo, a anndi alaamaaji ndungu e sheeɗu, a woodi ilmu fii ɗuɗɗum. Amma ko waɗi a jaɓataa goonga Allah joomiraawo ka nanta nder linjiila ɗum janngeten ɗum? Bandiraawo am, sey paamaa ɗoo wiiki, annda salo wallataama. Ma'ana, annda goonga Allah joomiraawo nganyaaka ɗum wallataama. Bandiraawo am, ɗum naafikaaku, annda goonga Allah wanya jaɓuki ka. Gam en naniiɗo annabi Iisaa alayhissalam wi'i, onon munaafuki en, on mbaawi raaruki ko woni e ley, e ko woni e dow, andon ko waɗata. Amma gam ɗume on mbaawata faamuki ko waɗata e carel ngel? Koonde duuniyaaru meɗen e heewi ilmu ko andal, amma kayto naa fuu jaɓi Allah e goonga muuɗum. Hande e jaamanu meɗen, e woodi moodiɓɓe ɗuɗɓe annduɓe habaru annabi Iisaa alayhissalam boɗɗum. Hande yimɓe ɗuɗɓe e nana habaru annabi Iisaa alayhissalam e kuuɗe maako kayɗiniiɗe ɗe o waɗi, alaama tabbitinay ɗum, o lilaaɗo Allah. Alaama tabbitinay ɗum, kanko woni kisnoo ɓii aadama daga hakke mo Allah liloyi. Amma fuu e non, ɓe nganyi jaɓuki ko waɗuki iimaanu e annabi Iisaa alayhissalam dow o kisnoo ɓii aadama daga hakke mo Allah joomiraawo liloyi. To ɓe njangi linjiila ɓe nani, annabi isaam biddo alla sebe kauta alla jomirawo ineddo wiki no wadata alla wonde biddo to wala debbo be ganyi famuki alla jomirawo senido alla jomirawo jomu bawde wala ko salortamo waduki misalu de alla jomirawo tagi dow elei e ko woni der majum fu der bawde mako o tagi malaika en enen bibbe adama sei wonduki e biddo debbo wala saloramo bandirawo am numu dow bawde alla e teddungal mudum wala ko wawata waduki gam non ta hawtu alla jomirawo e bi adama gam alla jomirawo der teddungal mudum buri sembe non gam non ma ana annabi isa biddo alla do na e dum meta dow daygal hakkunde debbo e gorko amma alla jomirawo e meta dow jonde adilaku jonde seninde jonde gado ko alla jomirawo yidi jonde de wala hakki bandirawo am afami dum gam non alla jomirawo e bawde mudum e teddungal mudum de wi annabi isa am biddo mudum na e mo meta dow daygal iringal bi adama wato daygal hakkunde debbo e gorko alla jomirawo der teddungal mudum buri sembe non gam non bandirabe am sefa men do wiki to en ganyi alla jomirawo e gonga mudum en podana ko e meden kita alla jomirawo dum ha abada der hite jahannama bo nonno nanten annabi isa alayhi salam wi'i der ayaje de jangeten de yeso amma ko nanen ko ayaje de yeso biyata emido alla jomirawo henda en e gikku anda salu alla jomirawo walla en jaben gonga mako tokko denka amin.